Ururka samafalka ee Kahiyo, oo ah ururka shaqeeya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa waxaa markaasi deeq raashin ay gaarsiiyeen ku dhawaad 40 qoys oo danyar ah, lagana soo kala xulay kaamamka ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Deeqdan raashinka ah oo ka kooban bur, bariis, sokor, saliid, timir iyo caano ayaa waxaa iska soo aruuriyey ururada samafalka ah ee ku kala nool dalka dibaddiisa, iyadoona loo wakiishay ururka samafalka ee Kahiyo. Ugu horreyn, qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqdan raashinka ayaa u mahadceliyey dhammaan cid kasta oo ka soo qayb qaadatay ururka Kahiyo ee wakiilka ka ahaa.
Maanku ku mahadnagay intii Ilaahay aragday, lankii aragday muddo Ilaahay oo muddo rasuulka ahaan dadaali intuu raashin ahaa si ana aragday intii dhalli intii si dhalleen aragday Ilaahay jinaay fardi fsku ku waraabay caafimaad aragday Ilaahay nabad saasi caafimaad Allah si iimaanka Allah ka soo Ilaahay edowka aragday wareegan Allah ku qabada
bariis bur sokor aan boor saliid tamar walka afurana nisi walkiri absana nisi jahad imaadi inka hain dambisho i dambu walasi ala daaf janatu rahma adaku warabi lanki wala shayni il lanki haqal gali il lanki ningweri latiyo dambisho i dambu walasi ala daaf ma inka mahad nagay wala nyogan muslimin ta e ulun walasi anna wala nyogan oku nol norwen ku nol mahad isho gurin kaani dambisho i dambu walasi ala iska daaf
ugu dambayn Firdowso Bashir oo ka tirsan ururka samafalka ee Kahiyo ayaa ka warbixisay deeqdan gargaarka ah iyo sida markaasi ugu qaybiyeen dadka maanta la gaarsiiyay.
Anoo magaca Firdowso Bashir Maxamed wakiilnu ku ee NGO ga kaado waliba geek meel raayis inta ku fuliyahayne deeq oo walaalogana wadanka Norway iyo hanka deeqeen siising aragay tan bakulay hoolunga fuliini waan hooli isin hanin dibteen hoolunga waliba soo kaalay walaalagay oo ka nool wadanka oo Norway qaasatan magaalada Bergen waliba geek meel raayis markaatu ku yeetin dadku markaatu ku yeetin intuu fuliini hooli isin hanin wakiilateen saaso kala deeqbun yoon waliba ha aruriyay in sheegada lamada masajid oo shal lamada masajid oo kiyaalan magaalada Bergen masajidada say oo shal salaam islamic center iyo Bergen masjid saas oo kala meel raayis waliba oo environmental partner need ee wana hoolani li fuliya hayata kala social development TSD saas oo kala team kaado meel hoolugo wadan oo antu ku fuliya hayaan waliba walaalogeen ka mahadnagay sida sharaf leh oo uga hanin deersiin deeqdun oo meel raayis raashinku oo bil Ramadaan uu nan qiibi hayna dadka walaalogaan oo tabareysanay dadkaas oo iska jiraan dad oo indoliyale dad oo meel raayis isku liidada dad oo tabar doran iyo meel raayis dadka liin ka talagalay inuu deersini dad meel raayis oo ka haboon ahaayeen waliba dadka badan ku sheegnay meel raayis IDB iyo kaamamka.